studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal parinoga e jena lewruno famri jena yande sokido uru e duude sekirabe jottinono do kabaruji di nyalom hande yu umar way galo kanko nohum jiro won to bonki jamde to on competitivité boto hakkude fedde union européenne kanye union africaine o do boton hani fuddude nyaloma hande o sisili mo be cubi hitani kande be jewto yalla hono be kani to girade sukabe jokkobe wombe de rumde de farde o do boto fuddude kanko horejo leedi france ndio emmanuel macron o mo wonno nokko no dirtedo waga dugule leedi burkina faso ndio wadi noddango fewde sukabe jokkobe gombe le rumde de tinno darono battane no rumde afrique de worri fedde de no dirta hakko wonde leedi meden di holli tiwilti leji chapantati e nay goddi leledi jetti tan be kokki yamirore wattu jono kubina won yogay fiobe bolon wonbe leledi meden di kenyen be ngadi majere mabbe do bomoko do be kolli tiwil noddirte do mamoudou touré burdo andi trede bavier lami do fema futu nyaloma hando tinno yoppo o do nokku secret di wonono sembe kabaruji di min jogini on do bete andi di batte radio di fa gasa bismillah modon e hedate siada tan farde o do boto fuddude be kollitiido o do boton hani fuddude nyaloma hande o nokko noddirteedo abidjan dum won leleedi ko duwarni yogay halaji di fu ngaran yo wadde wattu jono no sukabe jokkolbe kani tu grade le nokko o hollitindido o do boton hani fuddude le chapantati lewru novembre dum hani fuddude nyaloma hande do timmal le chapantati lewru novembre no be kollitiri wiide persida ngabe hewbe ngaran tawede ton kanko ibrahim boubacar keta o do tawe ton sisil mo cubi hitani hikande yalla hono sukabe jokkolbe kani tu grade yalla yirwere dumine ana wa fotitaangu Muhammadu Samaseku
jam indernagu hakkeji bibbe adama e kanye don kabaru jagu e gulleji mawdi ngoni tobbe de tetundiral hakkilaji ngada e mudun der kawrutal Abidjan tun ka kabaru wutobe be wattake fe bangi der ngal do kawrutal kanankobe be du kawrutal ngada ngal e wattumu kabaru yeyugol balebe to libi tun na heddi faande latane mette der runde afrique den no kabaru jangu sukabe runde afrique be wonum hala mun memete to Abidjan tu kabaru jogola lede runde afrique de dun nono kanon odo jogola bondo lamu woni latudo sababu sukabe hewbe na dogarunde de yade to tubakube tun hitane fuf ujunaji sukabe runde afrique ngoni bamobe ania lumude mayo geci mediterane hewbe mabbe njoloto e mayo go madun yimbele jogibe kabaru mabbe be weddo be der nukuji njarendi e wattu yaltingol hewbe mabbe
hollitinde wiide dum won odo bot wakande wondi e wadde de kanko horejo leedi france ndio emmanuel macron o mo wonno nokku no dirte do waga dugu leedi burkina faso ndi o holliti wi sabami sukabe jokkolbe wonbe le rumde de le terme de fu chapande jaddon be ngala duubi chapantati le majjo holliti wi fedde hande humunade kabar sukabe jokkolbe rumde afrique de idum hani darnede le hen kede ko mo hali do hen yirube amen gombe nokku no dirte e refi do foccita mo Muhammadu Samaseku
j'ai une seule certitude
que tayoral gotal jogimi yo welter der hakkilaji yimbe le rumde de chapande jaddon du tema do hibinali duubi chapantati wona fi kabar gilli du jatti hakika bangal yimbe le miloobe wakkat jul o politique golla do der runde afrique gilla duubi kewdi na babi fa hande hunjinda hore jibbe dun tari fi der kabar tariki o siki wala fi be do yimbe le taykali leedi burkina faso e pamal dun kabaru nu galla de do weltere do woni sukabe runde afrique be do gundube e dawrude weltere mi yahan der tatiji di fuf hettinade ko halete ko wodi e ko yida andon dun wobbe paboto kan hettinade halaji modon e yimbe le fedde humaninde kabaru runde afrique sabi kambe nawtortom hebude kabar modon den kalko kal don jototo kan tawati ala fuf natali hen
sans intermédiaire sans concession
se kiram so ngabido be malambe ande ngal odo bayni trimi joji modon do helloji amen dimi noddata phase facebook e compte twitter studio tamani non noddimi don numeroji diddi andon di kalon ton ko nyidon furro fabe diwto hono wayde jam e deedere worri leele dindino dido golleji kani habire dun fedde botu rewbe le watnaabe gombe leeledi meden di leey cuudi mere en di dibe puddi wadde le nokko rewbe le gombe leey fedde gubal G5 ngal be kollitiwde le majjun le ko warata ko be ngaram be diwto dati yalla hedibe kani nangude le hen kede mo kanko noddete madam jire mariam jallo kanko laami fedde de noddete ref kom de ko mo sifi do hen do fottitango Muhammadu Samaseku
nous avons élaboré un plan d'action
en kuntani hore hejo ɗo golle ana wara lebbi ɗiɗi hannde ana haani golleji ngoɗo heƴo kuncane hoore kambar ɗum min jahantu gaw toon hinnaade kabaru muɗum wadde totodiral hakkillaji dow kabaru ndenagu kabaru golleji talkul Alger sabi minen anne wiide sukaɓe e rewɓe woni ɓurɓe fof torrade e oɗo kabaru o ndenno ana haani kaldal waɗa e ɓeɗo yalla faamu ana heɓo eko waɗi ko nden haɓugol wayde ndenagu o ne wawi heɓde lawol ɗum woni fanda kawrtal minen rewɓe gotanaɓe ɓe yo dun banggal darande amen nder laamuji kakkitaɗi ɗi e ƴewtade hono fof faaba wawata waɗede fewde e rewɓe gotanaɓe
ɓe
ɓe kollitiwide teleji capantati enayyi gonɗi leyleji meɗen ɗi jetti tan kokka yamirore wattu joni o kuɓɓina ɗiɗo kabaruji fedde nde noddata hakka humniɗe kabaru teleji leyleji meɗen ɗi kamɓe dokki ɗon wakkati nde ɓe tilno ƴewtade no kabaru teleji ɗin gori leyleji meɗen ni ɓe mbi ɗiɗo jetti tan goni hono nototoɗi wattu joni o sariyaji ɗi ɓami leyleji ndi ɗiɗo teleji fan mbawi ƴewede leyi ɗum woni ande kese ɗeɓe noddata internet fa yettu satellite e ko nandi e muɗum keɗemo kanko noddateɗo gawsu dra bo yo goto e gonɗo ley fedde hakkunde ko mo sifirdo hen do foccitago Mohamadou Sama Sekou.
Talki capantati e nayyi min keeɓi sappo e nayyi talki kiɓɓuɗi goni ɗi min itti e ɗiɗo capantati e nayyi ndenno yo hollitinde wiide ɗiɗo talki goni ɗi dunke en ande hakɓe kinnoto saabi hakkunde ɗiɗo jetti ɗi cuuɓa ɗi goni mande audiovisuel sar stm bintili communication renouveau tv chérifla tv andu tv mset tv e kaña ñeta tv dalilaji ɗimin nawtori suɓade ɗi goni kabaru kaake gollirɗi kabaru golloɓe kabaru heƴo golle kabaru jogola projet télé o e kañe kabaru yirwere muɗum e ley ko warata ndenno banggal yimɓele ɓe cuwaka ɓe ɓeɗon a mbawi domude daɗodiral gongal joƴinde talki mabɓe
hollitindi wiide fa hannden tiiɗa layɗen gondi e matere kabaru fiugol balol le leydi meɗen ndi yoga e pelle piyoje ɗe keñe ɓe jalti ɓe gaɗi majere mabɓe kolliti noddirteɗo Mamoudou Touré wattu joni o laamiɗo ɗum woni fedde fema futto ɓurɗo andi tirede bavier ɓe mbi yoppano ko ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum keña wakkati nde ɓe gaɗuno majere mabɓe nde ɓe mbi bete hannde duɓe puɗɗan dakar ɗum nokku noddirteɗo fema futto so ni on yoppay ɗo oɗo nokku keɗemo kanko noddirteɗo Yacouba Cissé kanko lannini ndeɗo majere komo sifir dow hen dow faccitago Mohamadou Sama Sekou.
E ley himɓeji amen ɗi min kolliti wiide min jaɓali fewi ko kanko bavi ona golla nder bureau o saabi wuteji gaɗaka fewi ñande jetti lewru oftaw ƴaɓɓiɗo ndu dartoɓeɓe yoɗiɗon noon ndenno goto e mabɓe tan wawa wiide ya joɗɗo nder bureau o e yoppude goɗɗo o min foof mi ɓiɓe leydi mali noon ndenno an hani kanko sigi Kante o daro e darɗe muɗum o darda bavier yo yalta e gollira nde yalla wutana landine nder balɗe capanɗe jeego garoje ɗe nden président hakika o suɓete kambar ɗon min gaɗi majere betako o soniɓe naki himɓeji amen ɗi beeta janggo ɗum min gartan joɗaɗi ɗo fa wattu mo ɓe jaɓi yoppude gollira nde
à partir de 5 heures du matin nous serons là inchallah demain.
Union européenne et Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴewello ɗum ne ley kiri duuji ɗi en puɗɗiran ɗo menaka ɗo fedde ONG nde ɓe noddata IRC nde ɓe mbiɓe darni golleji mabɓe ley région menaka o caggal ko bonandaji kewɗi gondi e waɗdede fewde e mabɓe fa yettoyo nokkule ɗe ɓe gollirta ɓe kollitiwi ɗon goto e laamiɗo nde ɗo fedde duu ko ƴaɓɓino ko o barminama toon bonanda cakkitiɗo o waɗi ley 24 lewru novembre ƴaɓɓinoon du so iwrute gardan fa ɗo ɓurem ɗo wattu joni fa ƴewtoyal hono yimɓele ɓe kani windirdede e yuɓɓo inɗe gottirɗo gonɗo toon o ɓe mbi fuɗɗude ɗiɗo golleji ɓe kollitiwi ɗum tanni toon koyeɗi ɗum hanno fuɗɗude ila ley go o lewru novembre nduka ɗum fuɗɗa e fa balɗe sappo ƴaɓɓi gol ɗo windugol an hani wadde ley commune ngaji joyi ley laamu ɓurem o ka commune ngaji ɗiɗi tan ɗum heeɓi waɗe ɗum woni ley laamu tarkinte kañe e bamba ɓe kollitiwi neɗɗo gotan wonno gollu toon ɗiɗo golleji du laamiɓe ɗeɗo nokkule wattu joni ɓe gaɗi noddago fewde e laamu tinno jokkito ɗiɗo golleji se iwruɗo en gardan fa ley laamu segu ɗo nokku noddirteɗo série bala iɗum ley laamu segu ɓe kollitiwiri wattu joni ɓe keeɓi toon ɗum no robin ngaji keesi ɗiɗo robin ngaji uttama ley cakkiti yontere nde ɓe kollitiri ko yarta robin ngaji capantati e jeɗɗi ɗum woni ko asa le oɗo nokku ko wonde fawade ɗum duɗum pano ngaji gueɗteɗi ley nangui ɗi fa yetto groupe ngaji ko woni toon ko lanniɓe oɗo golle o fedde union européenne dow tugorgal gouvernement leydi mali se iwrute garan timminire fa ɗo kay ɗo o yoga e jamarde wonde famminede toon wattu joni noɓe kanni fabirade yimɓele cawɓe ñaw sida gonɓe to to kaytobe il altinaire dabbinonde gondube lanade o do golle feddinde no dete pinide do to gorgal suudu docteur o humnindu cellal wondu nokku no dete kayfa pabo no yimbe altaw new sida wombe tonbe be biti do gollidan kan wadde ton le balde je secrétaire do kadde tan nyalo mo hande kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam.